Thank you for listening to Waking Up in South Africa. We hope that our conversations and guided meditations have been of value to you. If you'd like to support our ongoing work, you're welcome to make a donation via mindfulness.org.za/donations.
This guided meditation using the breath is guided by Toby Zulu in Zulu.
Meditation isizoyenza namuhla i-trauma sensitive meditation. Ngiyakumema. Kepha uma uzizwa engathi kunzima kuwe, ngicela ungazikhathazi. Ungacima i-recording nganoma yisiphi isikhathi. Uma kube kunzima kuwe ukuqhubeka nale meditation, ungakhetha ukumamela imisindo okuyizwayo in the room or from ngaphandle, noma ungakhetha ukubukela okunye ngamehlo akho. Sizoqala ngokunaka ukuthi umzimba ume kanjani nokuhlala kwethu. Makukhonakala ukuhlala kwakho, makube ukuhlala okunethezekile. Ungahle uzwe mhlawumbe ikhushini engaphansi kwezinqe njengoba uhlezi. Kungenzeka ukuthi uzwe umzimba sengathi uphakeme nomqolo uziqondele, kanti kungase kwenzeke futhi ukuthi uzwe amahlombe akhululekile. Uma kwenzeka ukuthi ungakhululeki ngesikhathi sokuzindla, ithuba lelo ongalithatha lokuzikhethela ukuthi wena ungaphendula kanjani kuleso simo. Ungase futhi ukhethe ukulungisa ukuma kwakho okomzimba ukuze ulondoloze umuzwa wokukhululeka ngomzimba. Uma uthanda, ungavala amehlo. Uma usulungile, ungahle uqaphele lapho uzwa khona umoya wakho emzimbeni. Ungase uzwe ngesisu sakho sikhuphuka siphinde siyehle, noma ungezwa umoya ngaphansi kwamakhala nekhwalithi ethambile yesiqu esifubeni. Uma ukuphefumula kwakho kuba nzima noma kungathandeki ukujula kuwona, ungakhetha ukunaka okunye. Ungakhetha ukunaka izandla ukuthi zihlezi iphi. Ungakhetha ukumamela izinyawo zakho. Qhubeke nokuphefumula kwakho. Udonse umoya ungene ngamakhala. Uphinde ukhiphe futhi ngamakhala. Uphindaphinde. Uphinde futhi. Unake umphefumulo wakho ukuthi emzimbeni ufila kanjani. maungene makaleni uphinde ukhiphe ngamakhala. Ingabe uyaqaphela na mawudonsa umoya ukuthi uyabanda maungene emakhaleni, uyashisa mawukhipha ngamakhala. Ukhumbule ukuma ukuba umphefumulo wakho kuba nzima noma ungathandeki ukujula kuwona, ungakhetha ukunaka okunye okuphambi kwakho. Uma uqaphela ukuthi imicabango noma imizwa iyaqhamuka, ungahle uzame ukubuyisa ukunaka kwakho emoyeni wakho noma enye into enganakwa. Hlonipha nanoma yini ohlangana nayo, futhi uzinakekele kulesikhathi. Uma udinga ukuthatha ikhefu kulo mkhuba, nganoma yisiphi isikhathi, wamukelekile ukuthi ushintshe umuzwa wakho wangaphakathi ube yinto ezizwa ikhululekile. Uphinde uhlangane nathi nanoma yisiphi isikhathi. Ukhumbule ukunaka isisu sakho masiphakama noma sehla. Uqaphele nokuphefumula kwakho. Unake nokuthi umzimba ukwesiphi isimo. Uphinde futhi. Thatha isikhashane ukuze uzinikeze ukubonga nokuzihlonipha kubo konke okuvelile kulo mkhulu. Kunoma yiliphi izinga ohlangane nalo. Sesiyaqeda. Nangisiphi isikhathi mase uready, ungavula amehlo wakho. usuku lwakho lube noxolo nothando.